Mdundiko naomba cheza 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 nitaweka nazindiko sijepoteza ulipata mwandiko haujanikaweza 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 kwa kijiko nikinwa na meza ungekuwa nguruwe mchafu ningekutana uko bize uko bize rangi kuku kizungu lete sara Wena peke konewa Nitunze Chaifo mama, unanitekenya Meguzi meganda Mjekenya utanipanda Ataliwe na maganda Tuina nalile Aine, aine Aine, no wano be Aine, aine, aine Aine, no wano be Aine, aine Aine, no wano be
Ndani karoboti Unapiga mswaki bila dawa Kwako nisha piga magoti Napenda nchezo na vyokawa Kwa unibeze Bahari ni kuogelea Utamu usi ukatize Ukisha kolea Ndoto ni usingizini Unanijia Ni kwako na jiamini Asilimia
Unanitakenya Meguzi meganda Tani panda mtekenya Ataliwe na maganda Tukinya na lilaga
Aine, 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 aine No wano be 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 Aine, 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 aine
Magic Touch Production. Yeah.